Mapenzi si kulima vanilla, wala kucheza na mpira. Mapenzi hayana formula, formula. Mapenzi si kulima vanilla, wala kucheza na mpira. Mapenzi hayana formula, formula.
Who say siko romantic bad man? One call away na kuja sharp mami. Sharper than Gillette, chop ndani. Nachukua jiko nikajisevia nyumbani. Kihalali so illegal like a drug money. Ya so sexy killing them like a drug money. Your hips don't lie like a shotgunny. Wallahi I don't lie, I be rob money. I talk to you slow tempo, no rush. My wife to be my baby, my crush. Sinaga mbili ni one way, no bypass. Pesa tumia ni my cash.
This is a definition ya kupenda kupindukia. Kufa kuoza na kupenda kupindukia. Mawazo yangu yote ni juu yako, nipoke. Na macho yangu yote ni kwako, silipote. Mawazo yangu yote ni juu yako, nipoke. Na macho yangu yote ni kwako, silipote.
Mapenzi si kulima vanilla, wala kucheza na mpira. Mapenzi hayana formula, formula, formula. Mapenzi si kulima vanilla, wala kucheza na mpira. Mapenzi hayana formula, formula, formula.
Tushuke manta, moto zimelia, moto zimelia. Tunzetu manta, moto zimelia, moto zimelia. Tushuke manta, moto zimelia, moto zimelia. Tunzetu manta, moto zimelia, moto zimelia.
All love is patient, love is kind. Give the spiritual divine. Loving as a fan your cracky. Loving as a fan your daddy. When you wanna shindwa ku define. You keep on searching, you go find. Arusi siku kata keki. No itaki watu wengi.
Hey, kuna sifa kuu za mwanamke na kuna sifa kuu yako. Nawe una ukuu wako. Wana miguu sijaona mguu kama wako. Wana viuno la sijaona nyonga kama yako. Akili kama yako. Roho nzuri unawazidi hata marafiki zako. Heshima sana kwako. Mijengo mingi ila nyumbani ni kwako.
This is a definition ya kupenda kupindukia. Kufa kuoza na kupenda kupindukia. Mawazo yangu yote ni juu yako, nipoke. Na macho yangu yote ni kwako, silipote. Mawazo yangu yote ni juu yako, nipoke.
Mapenzi si kulima vanilla, wala kucheza na mpira. Mapenzi hayana formula, formula. Mapenzi si kulima vanilla, wala kucheza na mpira. Mapenzi hayana formula, formula, formula.
Tushuke manta, moto zimelia, moto zimelia. Tunzetu manta,
moto zimelia, moto zimelia.
Tushuke manta,
moto zimelia, moto zimelia.
Tunzetu manta,
moto zimelia, moto zimelia.